usukucabanga ukuthi kaze ngabe injani impilo yakho namhlanje mase kuthiwa uJesu akahlangananga nawe endleleni yokuphila uma kuthiwa wawungalizwanga iphimbo lakhe likubizele enkululekweni yakhe ukuthula kwakhe nengunaphakade lakhe bingelele ngikwamukele futhi engosini efresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks futhi angisho ukuthi yinto lena esengicabanga kaningi ngayo umzane wethu uBen uthi kuyena ngoba ngesikhathi esondela kuye uKristu wayephezulu eyitezi kuveranda ku-8th floor kwasehotel la khona ayisecabanga ukuqeda ngempilo yakhe ayiphahlaza ayiphihlize phansi mangase kuthiwa ngaleso sikhathi uJesu akazange ayithinte impilo yakhe ayihlabe impilo yakhe sasingeke simazi futhi kunamathuba amaningi ukuthi wayosha esogeni nginaphakade inginaphakade lakhe lonke ehlukene nothando lukaNkulunkulu phakade naphakade ngoba sihlobo sami nakweyami impilo kwakunjalo yayicwilile odakeni lwesono futhi alukho olusiza kuze kube ukuthi sonke samukela intethelelo kaNkulunkulu etholakala ngoKristu yena yedwa ngomhlatshelo wakhe kuleso siphambano okuyilapho kanye esiqala sibe nomnqoba phezu kwesono sinqobe konke namandla esiphetho saso ukufa okunaphakade kwabaseRoma 6:7-9 ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi ukufa akusabusi phezu kwakhe ukufa kwangembambe futhi uma ukholwa nguJesu ulalela isihlobo sami lokhu kusemqoka kakhulu nawe uyophila kunaphakade lakho ebukhoneni bukaNkulunkulu yilona kusa lakho lelo uma ulibekile ithemba lakho kuJesu kuseyinamhlanje sihlobo ngicela ukukuncenga noma kuphi la ukhona njengamanje phonsa impilo yakho emseni naseyibeleni zikaNkulunkulu ngoJesu Kristu ngoba kuye ukufa akusabusi phezu kwempilo yakho njengamanje uNkulunkulu useyivulile indlebe yakhe ukulungela ukuzwa uthandaza kuye ukukhuluma naye awangisho umntaka babo ukuthi ungabusathanda buza nanti ithuba yiza kuye sihlobo sami kulika moya sikulungela ukukhuleka kunye nawe usayinikela kuJesu izulu liyakubona liyakuthanda wemukelekile embusweni kaNkulunkulu ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje uqhube uthole devotion esiyiletha kuye i-fresh suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077 kanti ungangena kwi-Facebook page yethu ethi izwi eli-fresh.